Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 20. Ubugome bwa Sheba. Hariho umugabo w'ikigoryi witwaga Sheba mwene Bikuri w'Umubenyamini, avuze ikondera aravuga ati, nta mugabane dufite kuri Dawidi, nta n'umurage dufite kuri mwene Yesayi, yemwe Bisirayeli, buri muntu wese najye mu ihema rye. Nuko Abisirayeli bose barorera gukurikira Dawidi, bakurikira Sheba mwene Bikuri, ariko Abayuda bose uhereye Yorodani ukageza Yerusalemu bomatana n'umwami wabo. Bukeye Dawidi agiye Yerusalemu mu rugo rwe, umwami ajyana ba bagore b'inshoreke uko ari 10 abo yari yasize ku rugo, abashyiraho barindirwa abagaburirirayo, ariko ntiyabatahaho. Nuko bagumaho barindwa kugeza aho bapfiriye ari intabwa. Bukeye umwami Dawidi abwira Amasa ati, huruza Abayuda bateranire hano iminsi 3 itarashira, kandi nawe uzabuhari. Nuko Amasa ajya guhuruza Abayuda, ariko arenze iminsi umwami yamutegetse. Dawidi abwira Abishayi ati, ubu Sheba mwene Bikuri azatugirira nabi kurusha Abusalomu. Hoshijyana abagaragu ba shobuja mumukurikire, kugira ngo adahindura imidugudu igoswe n'inkike z'amabuye akabadukize. Nuko ingabo za Yowabu zirasohoka ziramukurikira, hamwe n'Abakereti n'Abapereti n'abanyamaboko bose bavi Yerusalemu bajya kugenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu yica Amasa. Bageze ku ibuye rinini ry'i Gibeyoni, Amasa aza kubasanganira, kandi Yowabu yari yambaye imyambaro y'intambara ayikenyeje umushumi uriho inkota ifashe ku itako mu rwubati rwayo. Yigiye imbere, inkota iva mu rwubati iragwa. Yowabu abwira Amasa ati, uri amahoro mwene data. Yowabu afatisha Amasa ukuboko kw'indyo ku kananwa ngo amusome, ariko Amasa ntiyita ku nkota yari ku kuboko kwa Yowabu, nuko ayimutikura ku nda, amara ye adendeza hasi, ntiyongera kumutikura ubwa kabiri arapfa. Maze Yowabu na Abishayi mwene se bakomeza kugenza Sheba mwene Bikuri, ariko umuhungu wo mu ba Yowabu amuhagarara hejuru aravuga ati, ukunda Yowabu kandi uri mu ruhande rwa Dawidi nakurikire Yowabu. Kandi Amasa yari agaramye hagati mu nzira yigaragura mu maraso ye. Uwo mugabo abonye ko abantu bose bahagungirira, aterura Amasa amukura mu nzira, amurambika ku gasozi, amworosa umwambaro, kuko yabonye ko uwamugeragaho wese yahagungiriraga. Amaze gukurwa mu nzira, abantu bose bahomboka kuri Yowabu bagenza Sheba mwene Bikuri. Yowabu azerera mu miryango ya Isirayeli yose, agera muri Aberi Betimaka no mu Baberi bose, nabo baraterana baramukurikira. Nuko baraza bagotera Sheba muri Aberi y'Ibetimaka, maze barunda ikirundo ku mudugudu cyegamiye inkike yawo cyo kuririraho. Abantu bose bari kumwe na Yowabu bakubita inkike y'amabuye kugira ngo bayigushe. Maze umugore w'umunyabwenge wo muri uwo mudugudu ashyira ijuru aravuga ati, nimwumve, nimwumve, ndabinginze mumbwirire Yowabu muti, igira hino muvugane. Aramwegera. Umugore aramubaza ati, mbega ni wowe Yowabu? Nawe ati, nije. Aherako aramubwira ati, umva amagambo y'umuja wawe. Nawe ati, ndumva. Aravuga ati, kera baravugaga ngo ntibazabura kugisha inama muri Aberi, nuko bamaramarizaho iryo jambo. Ati, ndi umwe mu banyamahoro kandi biringirwa muri Isirayeli. None urashaka kurimburana umudugudu n'umubyeyi wo muri Isirayeli? Urashakira iki kumirana bunguri gakondo y'Uwiteka? Yowabu aramusubiza ati, biragatsindwa. Biragatsindwa ko mirabunguri cyangwa ko ndimbura. Siko biri. Ahubwo hariho umugabo wo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu witwa Sheba mwene Bikuri, yahagurukirije ukuboko kwe ku mwami Dawidi. Muba ari we mutanga wenyine, mbone kubavira ku mudugudu. Uwo mugore abwira Yowabu ati, umva ye, igihanga cye turakikurengereza inkike. Nuko uwo mugore ajya mu bantu bose mu nama z'ubwenge bwe, maze Sheba mwene Bikuri baherako bamuca igihanga bakijugunyira Yowabu. Yowabu avuze ikondera, abantu bose barasandara bava ku mudugudu, umuntu wese asubira mu ihema rye. Yowabu aherako atabarukira umwami Yerusalemu. Yowabu niwe wari umugaba w'ingabo za Isirayeli zose. Benaya mwene Yehoyada niwe wari umutware w'Abakereti n'Abapereti. Adoramu yategekaga ikoro, Yehoshafati mwene Ahirudi yari umucurabwenge, Sheva yari umwanditsi, Sadoki na Abiyatari bari abatambyi, Ira w'Umuyayiri yari umutware w'intebe wa Dawidi.